Ndarayo bien kubulira mukwano gwange Bina byonna biva wansi mu mutima gwange Bingi tebijana ku lulimi lwange Gwe kirabe Sometimes mbeerayo mu mbeera zange Ndowooza ebintu by'okoze mu bulamu bwange Taata ne nkuyimbira obuyimba bwange Gwe bulabe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwa kukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu bigye mbasira Taata wange nsasira Next week tugende ku mbazadde bange Bona bona besonzola ng'olulenzi lwange Tuyiteko ne wajjuma mukwano gwange akulabe Bino bikolwa mukasho masapu ye mama tonsekerera You know I get you every morning and every day That morning and every day Every morning sawa nkuwe Era kankuwe byonna Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwa kukumenya Ye mama tonsekerera Nkudde mu bigye mbasira Taata wange nsasira Tugende ku mbazadde bange Nesonzola ng'olulenzi lwange Nkwagala nnyo tongo by'omukwano Bona gwa kukumenya